ka paula uhe uhe nei ka wai ona pua I au koni koni I ka wai koni koni wai hui hui o ki ani ani hui au I ka wai wai hui hui o ki ani ani I aloha I ana rau la aloha kupua pika kema